Wali omuyimbi awo yakuba oluyimba ne luba lw'amaanyi ate n'aleeta ekiyimba ekivunduvundu.
Yali muyimbi ki oyo?
Ye free boy. Akati oluyimba lumuleeserese mu bantu ate omuzimu guli ogw'obwavu ne gumugamba nti ti olulala.
Mukazi we wakakuwejitiwa mkolera ddala ofune ku nsimbi kuba yalazikuba kundibira ne pulani. If you get money don't waste it, save your money don't finish it. Awabu no numide banga awabu no Maleka nyimbe Ngoba Ngoba owafu Kundi dosumagira Ngoba owafu Ola Ogobe owafu Oluganda toka yala Ngoba owafu Kenzani atakobe kowafu
If you got no money, then you make no sense. I wanna make my money, then run my race.
Sulandota, cause I wanna be the best. No wafu, goba o, goba o wafu. Goba, 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 goba. Kundi dosumagira, goba o wafu. Goba, 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 goba. Ola, o gobe o wafu. Kola, 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 kola. Olo ganda toka yala, goba o wafu. Goba, 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 goba. Goba yala, goba yala, goba o wafu.
Oh.